kana kayimba nka dedicating deba champions ba hustle bachali ensine bweba gunda and everybody thinks they can't get up, they still find that strength to get up. That's what champions are made of. Listen, yeah, I want you to put that hand up to make a fist. Yeah, that's what I'm talking about. Yeah. Bosoma mu mawulire nti kati Zamba yaguza akamotoka. Nange jukira waliwo time na vuganga boda boda. Bosoma mu mawulire nti kati Zamba yaguza okuyumba. Nange jukira waliwo time we nalinga omupangisa. Bonsanga ndya bipiza ndya okunandosi. Nange jukira ko ka time we nalyanga Rolex. Ebire biduga bibi kensi ndotalaba kasana. Notunulire ensinga buli omu akirimu ajajana. Kabeere omusajja omukulu omuto oba omwana. Ekikabya ente enkulu of course kikabya n'ennyana. Mbanyumiza nti eyo gyensula mpulirayo bakijana. Akola essaawa lunaana okufissaawo olunaana nga kw'otadde baalabirira omukyala n'abaana. Bwafuna ezalandiloodi sukulu fiiza apaana. Stage yayo todda kwakola nga mulimu enkaayana. Omusanga aleekaana ayita takisi mu kasana. Okamanya akeekampala nga ku ssaawa munaana. Agamba ebintu byabijja okuva lwe baagoba ssebaana. Haso y'ekampala ebeera yakupatikana. Sente z'ekampala zibeera zaakutuuya. Kati tulwanyisa nsi tugitadde mu amureso. Tuli ba survivor buli omu anoonya peso. Emisolo mingi najo nga gitukanulidde amaaso. Sinenya batembeyi bazannya tapo n'abasitikanso. Kwa ku bibiriti byatunda naye abeera afisaako so. Ng'omusaba layisensi abulawo nga kimyanso. Omunoonya nga kapisa enjeru mu mucere gwa kaiso. Nange ku microphone gikutte gladiator ninga Russell. Kulaba okola naye tolina za lunch. Oli broke ebyaddala watali bya credit crunch. Tolina za kagati bakugamba ogule cash. Olwanyi sansi naye kunonze ndaba ekukubye punch. Okulaba nti olina ebizibu seetaga Google search. Kubaddiriso seekutte nga zebatadde mu starch. Walyanga ku Serena kati olya wa mama Natch. Banka ekubanja esindisa omuntu ku buli branch. Okutandika business ennyumba wagiteekayo kuloni. N'emmotoka gy'ovuga nayo siyo yaloni. Kati business tekyatambula kubanga wafuna kuloni. Nabwe babitwala n'osigala nga yokoda ndola loan. Ne mukasi wo bw'otabeera steady osanga kanoti ke yawandiise mu lulimi lw'otegeera nti baby I'm gone. Back in the day chali wange walinga ku top time. Nekati ndaba tokyalina credit wadde ku phone. Chali wange nkulaba yo broken stressed and torn. Walinga boss nekati ense kuzinyisa reggaeton. Carry on. Nze nzijanga malaika nekugamba you have to fight on until the battle is won. Tunulire kubo gye wava amakagwe mwalyanga emmere okukyaliko nva. Gw'oba ogamba nti no ndeva teka omukono gwo waggulu kana kayimba kakonange. Teka omukono gwo waggulu kakyali wange yimba nange.
Sibe kuwa blow now it you went punch. Tokiriza nga nsero kuteeka wansi. Sibe kuwa blow now it you went punch. Tokiriza nga nsero kuteeka wansi. Sibe kuwa blow now it you went punch. Tokiriza nga nsero kuteeka wansi. Sibe kuwa blow now it you went punch. Tokiriza nga nsero kuteeka wansi. Sibe kuwa blow now it you went punch. Tokiriza nga nsero kuteeka wansi. Kuwa blow now it you went punch. Tokiriza nga nsero kuteeka wansi. Sibe kuwa blow now it you went punch. Tokiriza nga nsero kuteeka wansi. Sibe kuwa blow now it you went punch. Tokiriza nga nsero kuteeka wansi.